Abatakaba nilo kutumbula ebi obulamu wa agalawa beoka wefupa kwale wazingira mwa kugata amanyo kendezo mwendo kwa bana wazali wanga tibanatuka. Kuwanga kuchari kusomoza kwa amanyo ili abazadde babaana bano kubango kubala bidida kwa bei. Ebi balo vyole kanti ya bana watanatuka emitwala bidi bebazali wa mugwanga anga wakole vitundu kumina bina kubulichukumi kwa wabu na wazali wa. Elizabeth Turaha, umutansi wa mama Tulia Ministries, ategeza tiba mama vali mbuto wagwano ukuloza kusongezi sobulamu bwabwe nobwa abaana mu matiga okuli ekirwadde ekyentu nunseza waggulu abaana batabafuna embuto abakyala balina sikosera abafuna embuto ko sendi embi abadde kumukola ba mama Tulia n'abaalika bayizi ku St Mary's College Kisubi kwe baegattiddwa okubaako kye bakolawo wakati mu kwefumiitiriza ku nnaku lw'ensi yonna olw'abaana bazaalibwa nga tebannatuuka. Vincent Nsereko Ssekamatte yalambuludde ensonga zino.
Abaana bano batera okubeera n'obuzibu obwekuusa ku mbeera eno gye bazaaliddwa nti tebannatuuka. Obuzibu obumu bwe bafuna bwe bw'obuzibu bw'amaaso. Obuzibu buno busobola okwewalika nga bakola kye bayita screening, amangu ddala bwe balaba nti alina obubonero nti asobola okufuna obuzibu buno n'ajjanjabibwa ne kimuwonya okubeera mu bulamu bwe nga muzibe. Era twebaza abasomerako mu tendekero lya St Mary's College Kisubi nti bewaddeyo bagenda kutukwasizaako mu mulimu luguno ogw'okuscreeninga abaana bano abayinza okufuna obulwadde buno obwa retinopathy of prima.